Tabia ya unyagoni kafundwa kwa makungu isomo ye mahaba kaya jasando yanani mwagikia ya natamani nimtaja tajina ila naficha naficha naifanya siri yangu kina fulani wale wakusigina kaleta mapicha mapicha katoroka nege wangu simrefu simufupi simweupe simweusi rangi yake ni ya katikati kasema kwangu wafurukuti wengine anaokopa nuksi mini wake milele aniachi no mana nampenda mpenda nani kijana mmoja amenifika kwa ro makopa kopa
kopa
nampenda mpenda
nani
kijana mmoja
nani
ila kumtaja o na ukopa ukopa kwa jina na muifati sije kuninyakulia kipenzi changu jamani kesha kujituma kutwa kwa masangoma yangu kuyatabiri nosema nimeachika ainifiki mikosi mola ndo mpaji nyongo mtazitabi mchomwe jua la utosi keshe ni kunjaji mwenzenu kila kukicha kabla kupewa misosi masaji masaji napo akasiri yani hata tukiposti hata kini mtagi eh tuwa makaseti wala peki za udaku ilo kae mjue hata kitaki mambo yake siri nyeti pole ni washa kunaku wala msiki sumue kumsati saki nampenda mpenda
nani
kijana mmoja
nani
amenifika kwa ro makopa
kopa
nampenda mpenda kijana mmoja
nani
ila kumtaja o na ukopa ukopa kwa jina na muifadhi pike kuninyakulia kijana jamani acha kuniharibia
young boy
hivi bado na hasira bado unanichukia bado na kinyongo moyo wako ulishazira bado unaninunia hivi bado una usongo kusema bora tuachane ndo kauli inaniuma kila nikikumbuka sitafutane sikujua narusha jiwe ndege ukapeperuka tusijuane nisema kwa sina nono na juu tusinitukane namba yangu nyingine usijefute sipendi tuchukiane naugua kila nikikumbuka zamani sisemi turudiane najua tuko ni ngumu haiwezekani ila wacho tuno
I miss you. sele gogo. Benzi ni kama mmea au chepui mwongo. Pale pasipo mbolea we vili kushinda vidogo. Hata vya kunitetea vikaondoka vifijo. Garemo zika potea.
Ndia ya
kuchagua mdomo ukasema na kupenda. Mwambie umepona alo kutesa moyo kusumbua. Maumivu ya mikuenda mini zawadi ilopewa. Macho ni pepese wapi mikipofu poko sioni. Penzi limetaradani ya marashi rashi nge tachi tachi shingoni. Vai vai bui kanga viatu vya kuchuchumia kangaru. Kisema tuitanga we ubani fukizia pambetu. Ukisungushia shanga inashuka inapanda chini ju. Nisha tafuna karanga asa chumba ndo kiwanda watoto tu. Yeah, yeah. Number one.
Saizi yangu yani nalioga soku nawa na. Filimbi nitapuliza kuita ndege waje. Raha zimefululiza kwako natokaje. Hadi bububu umepitiliza tuko kwa bibi paje. Taratibu naniliza baba.
Tulivuruge baranga chimeneza kone mua kwa mkwaru. Nikienda ikitanda shuka za maua uwa ya maru. Kisha tukonge na vyanda mambo ya kujizimua na varu. Nifunge upande kanga kakujuma we kwa ruha kwa kwaru.
Oh baby oh my.
Like lifestyle changes, including getting your very own home with certified homes. This is a super deal that from as low as 99,000 Kenya shillings, you can get plots of land and houses strategically located in Malindi, Diani, Nairobi, Syokimau, Joska, Juja, Nanyuki, and Rumuruti. Call us today or text us on WhatsApp on 0711-128-128 or check us on all social media handles, Certified Homes Limited. Also visit our website www.certifiedhomes.co.ke.
Usijenizingua, nanipa furaha sina kifani yangu. Vingine malizia kupe mapenzi mapenzi paka wewe uogope. Jia chie nataka nikupe vyote, fanya dunia hivi vingine silo lote. Mama, 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 basi mi unielewe, hakuna mimi bila wewe. Ukinizingua wewe, takuwa chizi unielewe.
I don't care,
wakisema ni malaya.
I don't care,
wakikusema vibaya.
I don't care,
baby mimi.
I don't care,
wakisema ni malaya.
I don't care,
wakikusema vibaya.
I don't care,
baby mimi.
I don't care, I don't care, I don't care, I don't care, I don't care.
Apo taringa na finga, ringa, hakuna wako kupinga. Wewe kiboko yao, vyenye uko cool, vyenye uko hambo na mapenzi yako juu. Mie roho juu, what's kind of love. Asa kipono na kipinda, pinda pilo na nitike kama kinda, kinda. Mini mekubali nime shundwa, shundwa. Mahaba ya makika na ya kingayo. Basi mi unielewe, hakuna mimi bila wewe. Ukinizingua wewe, takuwa chizi unielewe.
I don't care,
wakisema ni malaya.
I don't care,
wakikusema vibaya.
I don't care,
baby mimi.
I don't care, I don't care,
wakisema ni malaya.
I don't care,
wakikusema vibaya.
Yo, 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 yo 6 kilometers from Galo Beach, 9 kilometers from Ukunda Airstrip, whereby 50 by 100 goes for 500,000 Kenya shillings. In installment, 600,000 Kenya shillings, you deposit 100,000 and the balance in 6 months.
Mapenzi kukushika mu sifuru kutimi mwaya wakakomano mwenye maumivu kukapana dogo mia filimia penzi umenisko sifuru kutimi mwaya yeah. Kwa wengine nime ziba mbuni uba kima penzi mechuhuni mimi kwa kunyanga nyanga mazima njo turn the right, baby turn the left. Kuja katikati, baby swing side to side. Njo turn the right, baby turn the left. Kuja katikati, baby swing side to side. Ongeza dozi yashani kama kama penzi kikozi acha ni watangazie tayari tayari taka ni kuweke ndani sayari sayari tena ni kufiche mbali mwenye wivu wasifikie kwa wengine nimeziba mbuni kwa uba kima penzi michuhuni mimi kwa kunyanga nyanga mazima njo turn the right, baby turn the left. Kuja katikati, baby swing side to side. Njo turn the right, baby turn the left. Kuja katikati, baby swing side to side.
DJ Lighter.
Takuparo unibebe mzima ukitaka hapa tutajaza ndo mi uvivu sina natamani waishe la baby uvae upendeze na ulivyo chombo wa kushangae natamani tupewe mbawa baby tupae tufike mbali baby we baby we hayago baby ringa ikijamfua baby minta kukinga bairando basi pina birudi kwa nyuma na kukinga hayago baby ringa ikijamfua mama minta kukinga bairando basi pina ukirudi kwa nyuma na kukinga I wish leo tulewe mpaka tupekwe I wish ni mwone wopa kiluka debe I wish nimwite nasibu aipe jeje I wish our wedding, our wedding.
DJ Lighter.
Ono nafurawe unara wenye chuki watazira watafuba watakosara basi gimimo unapokwenda baby na mimi nimo taratibu kwa nyuma kuna shimo tandondosha we paka mapepe shilole waambie wache kitete yoto jipepe tungi ukikisha tule mpepe hayago baby ringa
kijamvua baby minta kukinga Airando basi pinda Birudi kwa nyuma na kukinga Hayako baby ringa Kijamvua mama minta kukinga Airando basi pinda Birudi kwa nyuma na kukinga I wish Leo tulewe mpaka tupepwe I wish Ni mwonde wopa kiluka dede I wish Ni mwite nasibu aibejeje I wish Our wedding, our wedding
Like a cookie, tamu sana. Sweet like a soup, I'm going to die. When you need me, see you as it me zama. Mi corazón, my baby banana. Benzi hulifichi, kamani sindano itachoma. Misi ambiliki, ata wakaniro nikigoma. Ukiugusa Penzi wangu, nishike sije nikaba Kama mvua na mawingu, kama mwezi na anga Sina jambo, kwa nyisi umeni kama ta Tina usini benge kiduchu
Sugar, sugar, sugar
My life is nothing without you
Sugar, sugar, sugar
Tina usini benge kiduchu
Sugar, sugar, sugar
Choka tukalale Wanasema hatare Lakini mimi mekubale Kilele ni ndopale Basi tufike sare sare Shikandize mshale Nikuvue kama kambale Vile hawa kumui Wakere kumadui Hawa nafiki Watajua wajui Ukiugusa mwili wangu na shituka Penzi wangu, nishike sije nikaba Kama mvua na mawingu, kama mwezi na anga Sina jambo, kwa nyisi umeni kama ta Tina usini penge kiduchu
Sugar, sugar, sugar
My life is nothing without you
Sugar, sugar, sugar
Became better with certified homes offering you Nasarian resort and holiday homes in Nanyuki, whereby a unit is going for 9 million Kenya shillings with a deposit of 30% and the balance in 24 months.
Nyon, nyon. titi.
Sasa mambo yote ngari, 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 ngara. Mahaba yamezidi matokeo. Amekaza zote nari, 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 ngara. Iwe kwa kisu kiwembe, mapanga manjenjela kwako sichomoki. Umenichomo wa pembe, nimeacha mawengi, umeniosha kwa dadoki. Nikikuita baby boo, unanita sweetie. Mapenzi ya karafu, kutafuna vijiti. Yani penzi lako ni furu kiyoyozi.
Gaga macho,
soto Mombasa, uko Kenya, wanaita mani ndizi ya
kumenya, wanajiuliza vipi umetenya mpaka tembo apindui. Akina kari maskari wanakusengenya, na vile uwajibu wanajitekenya, na ulivyo na sifa unanipa tena, yani mpaka asubuhi. Kifupi umeniziba mudo.
Lifestyle changes, including getting your very own home with certified homes. This is a super deal that from as low as 99,000 Kenya shillings, you can get plots of land and houses strategically located in Malindi, Diani, Nairobi, Syokimau, Joska, Juja, Nanyuki, and Rumuruti. Call us today or text us on WhatsApp on 0711-128-128 or check us on all social media handles, Certified Homes Limited. Also visit our website www.certifiedhomes.co.ke.
Aisha, Aisha, Aisha. Mzuri kama kachoro budi kakupa mola. I'm like my oh my. Macho yake anavonga, just like a candlelight. Lips zake zilivoloa kizingata, like my oh my. Gozi yake inavometa met kama shima. Hivi we unazani na kutamani, ila nipwe trese zaidi ya vile navodhania. Kina bio kampani na machache ya kukuambia. Cause I need you in my life. I'm trying to find me a wife, and you look just like her type. You look like just my type. Swear this love is first sight. Cause you are such a beautiful woman. 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 Could you be my own ever only woman? Woman. Woman. Kama kachora kuno kama dondora. I'm like my oh my. Na hivyo vimacho na keka kolori, anavyo virimbua. Abadishe plaka kola kwa spendo madola. I'm trying to make you my. Na hizo puzi za keka mudori, anavyo kishawa. Nisha jaribu kupapasa Dar es Salaam, Nairobi ni Mombasa. Sija mwona mpaka sasa, kufanana uo mshepu sasa, yeah. Maneno manungono na chuki, eti mara kiuno mechongesha Uturuki. Uwajibu kurupuki, benzi lako ni asari na mino nyuki. Kelele zao za chura, azini nyimi tembo kunywa maji. Wakisema mchana na usiku atalala. Umebariki wa sura, kwenye shindano la warembo acha nkupe taji. Kwanza bado kijana, kifu wana pajalala. You such a beautiful woman.
Nimeamua sitaki
konoko, penzi ina meta, meta, meta. Mwali fundisi kitoto, ama kasomea veta, veta. Mwiteni na kiroboto, uje na mataru beta, beta. Sisi tuwa choche ya moto, roho kuwa kereketa. Penzi ina nara,
nari, nari.
Taliona hivi, hivi.
Nari, nari.
Kwa mbali lina pepea.
Chokoleti, kidoti, joketi, katoto ni keki. Hey, nitamwaga bajeti, nikapeti keti, kunipeti peti. Hey, ulivojazia, ukinisusia, itanizidia. Hey, nangangane, asitokuachia, unanipatia. Hey, sa, mbu, usa, kajori, unapenda macho yako, korori. Sha, uru, kan, kajori, tucheze kuchi kuchi kwenye mapuri. Sa, mbu, usaka jori. Unapenda macho yako kororoni. Sha, uru, kan, kajori. Tucheze kuchi kuchi kwenye mapuri. Alamba, tam. Ah, alamba tena, tam. Oh, alamba, tam. Ah, alamba tena, tam. Ah, alamba, tam. Ah, alamba tena, tam. Oh, alamba, tam. Alamba tena
Chui
DJ Lighter
Funny boy. No 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 mm. Alamba ta mutamu napenda ukita basamu unavonipa kwa mashamu shamu ujanita naka mukamu yeah, eh. Nitachuchumia na kuninginia nimekupania yo takusungulia kastiri waya na masufuria ukisimama welala nitenguru sangara ukikamata munara natuliza papara sambo sakachori funatango keto sinzamuri shauru kankajori tucheze kuchi kuchi kwenye mabori sambo sakachori tafunatango keto sinzamuri shauru kankajori tucheze kuchi kuchi kwenye mabori
alamba.
Piece of paradise 6 kilometers from Galo Beach, 9 kilometers from Ukunda Airstrip, whereby 50 by 100 goes for 500,000 Kenya shillings. In installment, 600,000 Kenya shillings. You deposit 100,000 and the balance in 6 months.
Now hear this!
Michezo yako kinasti nasti, biki biki, heavy heavy. Mama mimi napenda aga. Olivo shona kunonga nangu, ukidunga kete lafi na mechini. Unanimaliza. Ukifunga dera unanimaliza. Michezo chumbani, oi nakufa. Unanimaliza. Oh mama, wewe ni my sugar sukari. Ulivazidi utamu ni kuite asali.
Kani hapo kwa mauno, mtoto wa Salome anamwaga mpaka bone marrow.
Hey baby,
au labda unatumia anointing oil vibaya, kuzo na varambosa kwa paja rambosa. Sijawahi ona
toto uko heavy ni bebe bebe. Nizame topeni ni gware gware. Simindi ya fundi wa kuchelewesha. Mwenda slow motion.
Na wazee wa boma walisha sema niwe mama lao. Basi mindo baba lao.
Oh yeah, yeah, yeah. Na wazee wa boma walisha sema niwe mama lao. Basi mindo baba lao.
Ulivyofundi nyumbani kwa pedi maledi.
Tamu walai, mama tamu walai.
tukicheza tamu walai, tamu walai, tamu walai. Mutoto nataka tucheze tu by Buddha, my moon hata ki pressure. Oh my lover,
oh baby, ukinikuza wanitia haya
haya.
Na unapokata chumbani mama, unanimaliza.
Ay mama, mama, uwani madam, mama, uwanimaliza mama. Mama,
uwana ukudharau, uwana roho mbaya. Itabidi wafunge virago,
warudi walikotoka.
Shinde pepo mbaya.
Unaponipa kwa mbezi madadi, nasikia tu pepe kama risasi.
Kwa baby my lady, tamu walai, tamu walai, mama tamu walai.
Ulivyofundi nyumbani kwa baby my lady, tamu walai, mama tamu walai, mama tamu walai.
Mwanoko wako
tamu walai, ukinikuza tamu walai, na tukicheza tamu walai, tamu walai, tamu walai.
Zeki tena ni mtu wa jimjim, shepu ndoli na nipa wa zimzim, na tatu ni mchore, ila doido tena pendeki. Ama kweli mapenzi haya na mwalimu, wengine hata kuniona ni atimu. Hivi tuseme anangekewa, ama nyota yake kali ananizidi, ama mgini nimechelewa. Kuna wengine wana mponda na mwita bibi, ilianza kumuona mapema zama banda ya cinema. Alikuwa gani rafiki na wema. She so cute. Acha wanione mshamba tu, tutawezi kuipigia honi. Umi na honi namba tu, kinacho nyuma najifanya aoni. Kama unamjua
mtaje,
nani animjua
mtaje.
Kama unamjua
mtaje, avibe kichwa kisifie.
Basi kama unamjua
mtaje,
kama unamjua anaelenga kwa rula siku zote twapatae. Mbieni mwanangu ula, mina mpenda mama ye. Tena ni fundi wa kuchanua, utasema samaki ngonda. Apo ndo nikagundua, kini kiliwaliza makonda. Wadala, dala, dala, mina shiba kulala, lala, lala. Anamba, dala, 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 anaitoka ka, hey. Hakika endo kiboko yangu, jua ikiwaka ikinyesha. Utembo na ujeshi wangu getini kwake nilikesha. Mtihani wa mapenzi kuna aliyefuzu, sawa na unywe pombe na useme unauzu. Na mtu kisha penda unakuwa zuzu, eti nawazaje kuwa mama zuzu. Kama unamjua
mtaje,
kama unamjua
mtaje,
kama unamjua
mtaje, avipe kichwa
be right here. She be one I love, the one I hold all night all day. She be right here. She be one I love, the one I hold all night all day. Squeeze her, squeeze her all night all day. Squeeze her, squeeze her all night all day.
Make you feel like a woman.
feel is your baby love. Let's make it right. You're the best ever heard. Your love, my desire. Make love, make love. Kiss me, baby. Love me right. Come around, let me love you. Come around, let me hold you tight. Come around, let me love you. Come around, let me hold you tight. I'ma love you, baby. Make you feel like a woman. I'ma love you, baby. Make you feel like a woman. I'ma love you, baby. Make you feel like a woman. I'ma love you, baby. Make you feel like a woman.
Make lifestyle changes, including getting your very own home with Certified Homes. This is a super deal that from as low as 99,000 Kenya shillings, you can get plots of land and houses strategically located in Malindi, Diani, Nairobi, Syokimau, Joska, Juja, Nanyuki, and Rumuruti. Call us today or text us on WhatsApp on 0711-128-128 or check us on all social media handles, Certified Homes Limited. Also visit our website www.certifiedhomes.co.ke.
Ananipa vinono mpaka na isi changanyikiwa. Hongera wake somo, mtoto kafundwa katimilia. Walikuwa maini, maja garasini. Na nkirudi nyumbane na nuliza nanze chakula ama mimi. Hapo ndo ananivurugaka, kichwa kina niumaka. Doma na nimewaitaka, nipe ushauri.
Hadithi, hadithi,
zamkule.
Mwazenu mimi,
zamkule.
Mchumba wangu,
zamkule.
Sise,
zamkule.
Hadithi, hadithi,
zamkule.
Mwazenu mimi,
zamkule.
Mchumba wangu,
zamkule.
Basi sisemi. Kanionyesha jua la asubuhi navyopenya kwa dirisha, na mizungu ambayo sijui amenifundisha. Chombo la mara amenisafisha. Kama hoi sijitambui navyojibebisha. Kanitunza mahaba kama kutarajita. Kibaba baba michezo ya makidakida. Tuna wakera waje mbona mtapata shida. Ni wape siri labda puto limepata wiba. Nilonge silonge
longa
mwenzenu mi
longa.
Oh my baby wangu
longa.
Namlavu
adithi adithi
zamkule. Mwenzenu mimi
zamkule.
Mchumba wangu
zamkule.
Basi sisemi
zamkule.
Adithi adithi
zamkule.
Mwenzenu mimi
zamkule.